them on my G.
Black Market Records.
Can I guess an answer? Can I buy my gas an answer? Mugore chikami inzoka ni charuti cha mifaranga ukwemeza ndengeje numunota duhita tubyiti faranga irananiza
faranga
igananiza
faranga
irananiza
faranga
igananiza
taraka yendaje mbahane kumuvuduko wibihame mukobwa wazanya amahane mukingura tahe kuko numugome Corona yasize dusaze twitaye mibintu bikaze fiance twateye mibare gahunda z'ubukwe tunwamo konyage ntago nishimiye kugorana mbire ni TV ry'umufana rimvuka ririmo mihana konzari herika kariha bunyama mu Rwanda ni husanga nitwa fluencer motivation speaker mu mutwe nuzuye mu wota nkacana mu kota nkakwica zumbika
icyamu mugore kikama inzoka ni cyaruti cya mifaranga ukwemeza ndengeje numunota duhita tubyiti faranga irananiza
faranga
ika